Radio Pulpit, 657 AM.
Ke re dimedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morana Jesu Kriste wa Nazareth. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. This is the day that the Lord has made for us to rejoice and to be glad in it, regardless of what we're going through, regardless of what we have seen or heard, regardless of what is happening in our surroundings. It might be sicknesses of those that we love, or they might have parted from this world because of death. May their souls rest in peace. Allow me to say, our God is the giver of life. He is the soul restorer. He is the great I am. He is the lily of the valley. He is the rose of Sharon. He is the Alpha and the Omega. He is the soon coming King. He is the Prince of Peace. He is the same yesterday, today, and forever, and he changeth not. Children of God, let us go together as we are reading from the book of Hebrews chapter 12 verse 28. That is Hebrews chapter 12 verse 28, and it reads as follows. Let us be thankful then, because we receive a kingdom that cannot be shaken. Let us be grateful and worship God in the way that will please Him. Let me repeat it. Let us be thankful then, because we receive a kingdom that cannot be shaken. Let us be grateful and worship God in the way that will please Him. Father God, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Embrace us with your word, O God. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Bagesho le ke lona lentse la morena tshatsin la legono ke yona mahebetswa ke modimo ka sebele lentse la morena le tshwella pele go bolela le nna le wena lentse la morena le o letletse go bophelo lentse le lena le matla ba ba le tsiang ka tumelo ba phela ka re ga diemo ka moka lentse le le a fodisha lentse le le a shireletsa lentse le le a gomotsa lentse le le matlafatsa ebile le a re tiša re seo re le go sona ka baka la lentswe la morena modimo wa khutso a re shogofatse bjale bebele e bolela mantšwa gore ke gore re fiwa mmušo o sa sisinyegego gomme a re leboge ka go direla modimo ka mo go ka kgatlha go yena a re leboge modimo re mo direle ka tsela ya ka kgotsofalang ka yona a re leboge modimo ba gešo re mo lebogela mmušo re filwe go ona mmušo wa go se tšhikinyege mmušo wa go tlhoka manaba mmušo wa go tlhoka bogwirigwiri mmušo wa legodimo ga o swane le wa lefatshe wa go bušwa ke batho ba go gana go bušwa ke modimo e ka re nka gwetsa amen ba gešo ntumelele ke bolele mantšhwa gore re filwe mmušo wa go se sisinyege re filwe mmušo wa go se tšokotšege mmušo wa le godimo mmušo o re okame mmušo o re boloka mmušo o re thuša mmušo wa re matlafatsa re a phela ka fase ga mmušo le ka tšhireletšo ya modimo ka re ga diemo ka moka a re tšweleng pele re tseba gore mmušo wa mo lefatsheng le o ka re latlha wa re latola mmušo wa legodimo wa go se tsitsinyege o tšwelela pele o le gona mmušo wa legodimo wa go se tsitsinyege o tšwelela pele gore bolelela tše dikaone re ba re phetše ka baka la tšhireletšo ya mmušo wa legodimo e ka re nka gwetša tlhatsi ya go tlhatsila taba ye ntumeleleng ke bolele mantšwa gore mmušo wa rena o buša ka tsela ye o e rata mare go na le mmušo wa legodimo wa go buša batho ka moka ka go lekalekana go na le mmušo wa legodimo wa go thuša batho ka moka ka go lekalekana gona le mmuso wa le godimo wa gore matla fatsa moka gona le mmuso wa le godimo wa go rata re bona re tshwelelela ka re ga di emo ka moka ya le bibele a kae bolela mantshore re mo leboge modimo ka go modirela ka tsela ye ka moghatla ka re ga di emo ka rena ka moka sa rena a ibe go leboga modimo a ibe go godisa le bitshola gagwe a ibe go morata le go motumisa bjale ka modimo ke tata we showa magodimo ke motswadi wa rena wa go phela ke motala wa mabaka ke moghetswa a le gona a re leboge modimo ka tsela ye khatla go yena a re mo leboge ba ge shoka re ga di emo ka moka dikaba di re sepelela botse o tlhokwa go leboga dikaba di hakile kota o tlhoka go leboga go ka ba go sena selo se se bona la enkare ke se se botse sa ka le wena ke gore re mo rete sa ka le wena ke gore re mo leboge sa ka le wena ke gore re mo godise bjale ka modimo wa go phela a re mo godise bjale ka modimo wa go tshepagala a re mo godise bjale ka modimo wa go se fetoge ba gešo ke modimo ka re ga diemo ka moka e ka re nka gwetša amene a lebitso la morena le bokwe e kwang bebele a ka ere gore re filwe mmušo wo o sa tsitsinyegego gomme a re mo leboge ka go mo direla ka tsela ye kgatla go yona a re mo godise ka go mmoifa ba gešo ka re ga diemo ka moka re tlhoka go leboga modimo dilo di bile di a sharakana a tswelelela bjale ka modimo re bile ra bajwa a tswelela bjale ka ngaka re bile ra tlhoka a tswelelela bjale ka mothuši re bile ra gakanega ya ba tharollo ka re ga maphelo a rena re bile ra sepela ka re ga disasedi ra sepela ka re ga mathata re bile ra sepela ka re ga maima go sena selo sa go tswelelela go sena selo sa go loka mare modimo wa rena a itsweleletša bjale ka monga mabaka a tswelela bjale ka motala wa mabaka a tswelela modimo wa rena bjale ka mothuši a re thuša a re matlafatša a re tiša a ba re kgontšha lebitso la morena a lebokwe ba gešo e reng ke lebotše ka re ga diemo ka moka a re mo leboge re kwešiša re sa kwešiše a re mo leboge ka re ga leeto le la bophelo o tlhoka go leboga ka re ga mathata a re ka ba re sepela ka re ga wona e reng ke lebotše he be se ka modimo re ka be re tlhakane le tša go feta tše re tlhakane go le tsona mare ka baka la gore ke modimo wa go re šetša ke modimo wa go re thuša ke modimo wa go re khutiša ke modimo wa go re matlafatša ke modimo wa go itsweleletša ka re ga maphelo a rena modimo wa khutšo a re šegofatše a re mo lebogeng modimo o tshwanelwa ke ditebogo o tshwanelwa ke ditumišo o tshwanelwa ke ditheto ka re ga diemo ka moka lebitso la morena le bokwe ntumelele ke bolele mantšore na he re sa godišiye yena re godiša mang na he re sa leboge yena re leboga ma e reng ke lebotše go na le sephiri ka re ga go leboga modimo bebele a ka e bolela mantšore he re ka mo leboga re mo lebogela tša go se bone yena o na le maatla wa gore a re feletše re di tlhoka he re ka mo leboga re mo lebogela tse dinnyane yena o na le maatla a go re fa dikgolo bjale ka re ka mokana ga rena go na le gore re ngongorege a re ithuteng go leboga modimo go na le gore re wa tseba re phikologe fatshe re bolle bjale ka batho ba go tlhoka tumelo a re tlaleng ka mantšu a tebogo ka re ga diemo ka moka a re lebogeng modimo a re mo godišeng bjale ka modimo a re mmoifeng bjale ka modimo a re mo rapeleng bjale ka modimo a re mo tshepeng bjale ka modimo lebitso la morena le bokwe bebele a ka e bolela mantšore re file mmušo wa go se tsitsinyege re file mmušo wa go se kotšege re filwe mmušo wa go tlwa go se bebe batho difatlhego re filwe mmušo wa go se je batho matsogo mmušo wa legodimo ke boletše ka pele ka re a o tshwane le mmušo wa mo lefatsheng ke mmušo wa go loka ke mmušo wa go tshepagala ke mmušo wa go re thuša ke mmušo wa go re šomela ke mmušo wa go itsweleletša ka re ga maphelo a rena modimo wa khutšo a re segofatše ba gešo mmušo a o tšhikinyege musho a o fetoge musho a modimo o ka se dire ditshepiso wa folotsa musho a modimo o ka se re tshepisi wa itibatsa musho a modimo o ka se re latlhelle matsogo musho a modimo o ka se le ba le karena bia le go a tlhokega bagesho gore re tshepe modimo le musho wa gagwe wa go sitsitsinyege re tshepe modimo re be re moleboge ka re ga musho re mo etise pele ka re ga musho re morate ka re ga musho re itshwarelle ka yena ka re ga musho modimo a khutso a re segofatse e re nke le botse bagesho go leboga modimo ke kgetho go mo tshepa ke kgetho go mo rata ke kgetho go se moife ke kgetho le go mo rapela ke kgetho mare re nke le botse sephiri he o nyaka go bona bogolo ba modimo ka re ga bophelo ba gago nko o ithute go gwerana le yena a ke bolele ka kereke fa ebile a ke bolele ka baruti ke bolela ka kgwerano ya gago le modimo wa phela gwerana le yena o boledišane le yena gwerana le yena o mo tlwaetse lentso la gago gore le he o lla a phakise go go kwa he o mo reta a go kwe bjale ka modimo o mo tumise he dilo di sepela botse o mo tumise he dilo di lokile o bo o mo tumise le dilo di tlhakatlhakane e ka reng ka gwetsa amene bebele ka re re fiwa mmuso wa go sitsitsinyege sa rena a e beng go dira tseo di kgatlhang morena sa rena a e beng go moleboga le go mo direla tseo di mo kgatlhang sa rena ke gore re moleboge re be re moife bjale ka modimo e ka reng ka gwetsa amene wa bona go kwesa botlhoko go bona motho a boifa motho mara a sena taba le modimo go kwesa botlhoko go bona motho a ikemišeditse wa tseba le go tswa tseleng nyagage a thagatsa motho mongwe mara lebetse modimo go kwesa botlhoko go bona motho a ikgafetse motho mara lebetse monga babaka a lebetse motala wa mabaka a lebetse taugolo ya leloko la Juda motho o lebetse matete o lebetse mošitwa ke go šitwa o lebetse wena motho mo phafogela lentswe la gage go le phethagatsa lentswe la modimo le re o re file mmušo wa go setsitsi nyere o re file mmuso ka re ga mmuso a re file go bona a re moleboge ka re ga mmuso o modimo a re file go bona a re mo direle ka tsela ya ka kgatlhegang ka yona e re nke le botse he modimo a kgatlhega o oketsa matšatši a go phela he modimo a kgatlhega o go apesa ka botho le ka dikgaogelo he modimo a kgatlhega o fodiša malwetse ka moka he modimo a kgatlhega wa tseba o go dira ka go loka e ka reng ka gwetsa amen a re direng ka tsela ye kgatlhang modimo a re mo lebogeng bagešo ka re ga diemo ka moka a re mo lebogeng meokgo e tletse matlhong a rena a re mo lebogeng bao re ba ratang ba sa tsoge botse a re mo lebogeng bjale ka modimo bao re ba ratang ba fetile lefatsheng la kakeno bagešo ke modimo ka re ga diemo ka moka ke modimo wa go tseba matso le mabuyo a rena ke modimo wa go tseba he re dula le re emelela ke modimo wa go tseba nomoro ya meriri godimo ga tlhogo tsa rena ntumeleleng ke bolele mantšore a re mo lebogeng bagešo a re direng ka tsela ye ka kgatlhang yena ke kgale re kgatlha batho ra sala re kwele botlhoko ke kgale re kgatlha batho ra šala nyanyeng nko re kgatlhe modimo re lebogeng yena nko re tumišeng modimo re mo phagamiše bjale ka modimo nko re tumišeng modimo ka baka la gore o loki a re motshepe bjale ka modimo a re moife bjale ka modimo a re morate bjale ka modimo a re moetišeng pele bjale ka modimo lebitso la morena le bokwe bebele a ka re re filwe mmušo bagešo wo o ka sekeng wa tshitsinyega gomme ka re ga wona a re leboge modimo ka go mo direla ka tsela ye ka mo kgatlha a re leboge modimo ka go mo direla ka poifo ye kgolo a re mo leboge modimo ka go mo latela wa tseba re moife ka go mo godiša ka re ga diemo ka moka a re mo godiše bjale ka modimo a re mo godiše bjale ka tata wešo wa magodimo lebitso la morena le bokwe bagešo le ke lona lentšwe la morena tšatšing la lekgono wana go le tsebeng ke a kwehle semoya o se botšang diphuthego nko re rapele go te re re morena jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophulo mpholosi waka ntebalele dibetsa ka kamoka go fodise mmele waka ngwala le bitso laka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane, my number is 083-335-0469 083-335-0469 a modimo a khutso a re se go fatseng amen.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.